DJ Speed.
Busy gone.
Devon Records.com.
Stars checking in. Bonne vie.
Bon viva Pony.
Lunda Bakongo Bibula. Akabina Koka Zagaza. Omote Mawangin Bokuya Yanya. Chirabika Wante Kana Mujuba. God. Mpuka Mesa Navadunga Balava. Simani Maida Chichi Wangola. Njagala Kabina Kope Bikin Fata. Olina Kabina. God. Wayawula. Untambuza Kilometa Mita Kilometa. A kilometer, meter, kilometer. Utambuza, meter, meter, kilometer. A kilometer, meter, kilometer.
Chirabi kondoka loka zondoka. Zondoka loka zondoka. Chirabi kondoka loka zondoka. Zondoka loka zondoka. Chirabi kondoka loka zondoka. Zondoka loka zondoka. Chirabi kondoka loka zondoka. Zondoka loka zondoka.
Waji chusa na waji tenzamo. Kaki make me a city alone, Dalula. Wabi tani say to be my leg yalu. Tani ka wachi rangu wetu ko ma wachi. Na ba na wa tebe nyama. Yeah, yeah. I listen to the beat to get low and I'm go low. Other people say you but to break a nyonyo. Any man, made ball for me, make me come, 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 no. So crazy, my baby, thank you, dad.
Mokama ya kuwa manyana, wabi yore na na na. Obronje wempoli labo, ni na 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 na. Amba to gali kugo weka, o ni na na na. Tinka roraga, musiki ya kwisa na na.
Kanga kwata chitere, mikono jiteke kubikere. Mojo kizanga musaja mulalu, fala ufala.
Chirabi kondoka loka nzondoka, nzondoka loka nzondoka. Chirabi kondoka loka nzondoka, nzondoka loka nzondoka. Chirabi kondoka loka nzondoka, nzondoka loka nzondoka. Chirabi kondoka loka nzondoka, nzondoka loka nzondoka.
Chirabi.